mapenzi hoi hoi, liko hoi tabani. Si enjoy enjoy, kisa wangu mwandani. Hata ndani ulali, unavyofanya sio. Au kisa salali, lo niteze mwenzio. Upilodi umelewa, uogopi kuchelewa. Mimweza kuna kuelewa, tukeshe ote kama unapenda. Tena punguza kulewa, unavyofanya mimi sijapenda.
Aywe, aywewe. Aywe, aywewe. Aywe, aywewe. Aywe, aywewe. Kuongeza yote tisa humu pachelewa. Utaki nilisa
uwelewe tunataka utaki. Nataka kuelewa,
misijetunza wakati unajua nachelewa.
Chagua kipi unapenda, mpenza ubaki klabu. Tubadilishe kalenda, staki nipate tabu.
Aywe, aywe.